DaTeamSafi.com.
Hamra Babi Apa Nuki. Ukiniacha na bwana mwingine, hata ukinicheti na demu mwingine, hata siwazi, siwazi, hata siwazi, siwazi.
Oho, siwazi manu sipono za mifondo napenda. Usiwazi mana kwangu ndore jifunza kupenda. Usiwazi na viuno vya kumbuzi kando makwenda.
Misiwazi,
kwanza ujui kuvaa na kitambi chabia. Kwako nilijikwa, kwako nilijikwa, kupenda penda bia. Na utafiti hapa, we penda penda bia. Siwazi tokitoka na mse, siwazi atatoke na dasko mose. Hamla babi miswezi kurudana nae. Sesio, ewe sesio. Mustadi sana sesi rudamata kini.
Oho. Oh.
CEO, it's my dog collection. That's one sana baby.